Maddest beat by the baddest producer.
Oh, with a nice eye, with a nice eye. I'm a jamba.
Cast beats all the one news.
She with on the guy. Gandhi spend and the panga ni plan. Chapwa waya kuludia. Ni jamani, ni choni mwibala ni tawi. Sinya single money, yes I. Ay, tawae. Tuwaba na makwe vingi. Tatuwa kwa tabriki ya mara vingi. Tufuaya fidili ya machiringi. Oku kwap, oku kwap. Awesome. Uwe, uwe, uwe. Chapwa waya kuludia. Chapa waya gurudia. Chesha, 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 chesha. Ase, chapa waya gurudia. Sema kila unachotaka. Franga notaka taka. Kupangi bila mashaka. Yupi anasema mezeka. Hiji sa namba mami. Yeah. Ha, ha, hiji ni namba mami. Kuleva chesha, chesha. Chesha, chesha, kuleva, chesha, 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 chapwa waya gurudia. Chesha, 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 chesha. Umwine wanda la matavipa, mwine musunga tafitra mini, owe. Musheno kwa ile langai, ati ndi ufabuino. Kuchalo hosa alulie lija taya kwa ta limiti ichipatula ninda la mai kumifaza kaloko nindu kingla satal faza gangsta titi inapanga likuwa sisa long time za life me not get me on time make you nobody but me on time gangsta gangsta midi feel me the cup feel the brim make a four for some boom guy in a man in the boom. Osha kaulezi, buke kifulu kalesi. Zaka funga mzigo safi, toto freshi, ase. Aha, singo taya kwa taiji. Ako, aka, aha, aha. Uwe, yoka, suluka, yoka, suluka, yoka, suluka. Uwe, ilu waya gurudia. Chesha, chesha, chesha. Chesha, 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 unu, lilu waya gurudia. Chesha, 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 chesha.
Maddest beat by the baddest waya producer.
Chesha, chesha, that's it, japwa waya gurudia. Utina kufisha kumafaino, shavele lupi kali afino. Mwapa pafaza muravu yudonchi nwati nichi shishirakula. Kupitisho ni titi, vetirani tapanga luzi. Daina sushiri ya magula poza mikapata liteti ukubula.
Zedlouder.com
Cast beats on the one twos.